Yeah.
Downloaded from GastoMusicBlog.com.
Waziva, it's a combination, you know. Waziva.
DJ Stalo on the
beach. Mina bana zemwe zanga ni tifela basali balwa babete kanga ane omubata nelikuli wa mulata kufeza kumuyuzinga hapewe na wamata musali kukulumela kitabo mapilu ikaba bulutu kumuhana kwa pilu ni tifela mina bana mwashutana baba mumubalatela nga mundeni kutina mane uligelo ye kilitanya ulibala bwa hao bopatile butanya kusaba ni musali akikuli kivumai munoe kutekanga mukaba ni vumai bana
hey japo 1141
japo japo Lipuzo nisepa kuli mama lato no kawakozo anakuvata ne kusina za kuhana after some days se mmata faninaha nimina bashimani fukumu mwashishitanga musali kukulumela onafo wampanga kuna za vumai fakuhani wakigelo kambagai muzive kuli baba mubalatele la mali kwa magai akiva na fela kono mane ni vasali mutoko mele mukafela mina bagai Danger Boy 1141 double double
yeah
Barospila Rostiva Akacha
Dadadadi
Elujikia Tomato baba muona moki moba shwezi ni meto mane muli hakuna ze musava muna ya sakuboshi kumusia kona chava muna ni muna kumupangela budget ya kulekele skate ya moni diresi zeo alisio nililato alio chwele muna wakuta mamulaho musiza nikela tula mulaho zeo nililukelwa kulekwa kivomaho nani nikamu kwa magelo kelo shungula lekili lato kambaseli businessi Danger Boy
hakuna za vumai
Hakuna da sisila Utani mutueleka Kibutata kili muku Stalo Nasia Elujiki Wakacha Rose Diva Baby Jack Agacha Gacha Sati Boy Kabwana Tutsi Da Rocks AJ Sunny G To all the radio stations across the nation Agacha Gacha Radio Nyambai Mungu FM Radio Niseli Agaja
Bona Rukona Tessere Tessere Mish
Danger Boy Exclusive
Dabababobitrecord
Downloaded from GastoMusicBlog.com
LukonaMusic.com